Music Classic made it.
Mbali nimetoka, nikiangalia nyuma yani bado hata siamini. Na wala sijachoka, ninaendelea mbele sababu ninaamini. Yeye hajaniacha, kila ninaposonga mbele yeye bado yuko nami. So wala sina shaka, siogopi lolote sababu ninamuamini. Yani Mungu, muweza wa yote, wala fananishwi na kitu chochote. Angalii dini wala kabila, maana ni Mungu wa wote. Yani Mungu, muweza wa yote, wala fananishwi na kitu chochote. Angalii tajiri wala fukara, maana ni Mungu wa wote. We Mungu,
ninakushukuru kwa yale
yote ulio
nitendea.
Yale nilio yapitia wala sijali,
sijali,
maana sasa nina furaha moyoni. Maana hapo mwanzo nilidharaulika sana, ndugu walinitenga waliniona sina maana. Mimi nilipiga goti nikamwomba Mungu Baba.
Sasa mimi niko fresh high, nilio sina tena na furahi. Amani tele moyoni najidai, sina wasiwasi. Kumbe yeye ni Mungu, muweza wa yote, wala fananishwi na kitu chochote. Angalii dini wala kabila, maana ni Mungu wa wote. Yeye ni Mungu, muweza wa yote, wala fananishwi na kitu chochote. Angalii tajiri wala fukara, maana ni Mungu wa wote. We Mungu.